Rise Production.
Unata naimba kuchungu ma nikilala mazoea tena napakia Mungu ah, kusema kweli unanionea misijali maneno ya watu kusema unamwagara ila tafadhali ifiche japo sini nimera misijali kusema kwamba unamwagara ila tafadhali nifiche japo nisione nisione mama nikiona taumia nisione
moyo wangu naumia
nyuma sana
siwezi kuvumilia
oh sana
jitahidi kuvumilia
jitahidi
zidi nalia
moyo wangu
naumia
nyuma sana
siwezi kuvumilia jitahidi kuvumilia zidi nalia
baby mkiri chumora maze mbona uno kwigosora nitishimwa mukora bikama bazangi horera
buri munsi na marira bikanunuza umutima nofuma nkubitwa hakunyicisha maganya
misijali maneno ya watu kusema unamwagara ila tafadhali nifiche japo sini nimera misijali kusema kwamba namwagara ila tafadhali nifiche jambo nisione
wangu naumia
naumia
siwezi kuvumilia
mama
najitahidi kuvumilia
naumia sana
zidi nalia wangu naumia siwezi kuvumilia najitahidi kuvumilia zidi nalia
na mashaka kuyavura umutima wanje wasewe kukubura lolilo singiga singigama daimon mubwirire kongiye kwiyagupa
lolilo aga gama boy lolilo hala lolilo aga gama boy lolilo kimwana na lolilo aga my boy lolilo sema tena lolilo it's diamond platinum baby and this is voice of platinum diamond baby all the way from a tanfield chuliza what to watch it to lane you're 27 and so mafia hii ni sauti ya rai.